katonda waffe kyaterekera mu maserebu mwengi tova kwasekai yapangira ensi luli kyalumu osanga olirya kuki kuba nange bembikoze kitera okwembadde n'okuyimba n'ennyimba webale kumpagira bantu bange Seruganda ni kido koreto serera Monseno yo la babuli mutuali no mukisagwe Wadolu sirio kora vinji te vitambula Loze ojo ise otunurene otu se Teba kutisa babevuga teba kanga babafuna Pera munyikivu oja kumala Oja kuangula Kuba nange bembikoze Kiteno pembate No kuimba nenyiba Mwebale kumpagira Bantu bange Kanyimbele chakarire nedigidire Kuwange nsibe choweri Kanyimbele chakarire nedigidire Kuwange nsibe choweri Chebagala chansobera Echirunji nechibi Tomanya chitufu chebagala No Nabafa kone nkola njagala Newe bugiri biute bimpalula Aba wagizi kastamu njagala Emiziki nchakube mirala Aba gala sioni mumpe kubugalo Mbagala nyo mwebale kumpagira Mufute wa manji jenda ganda bayo Leka nyimpe Kanyimbele chakarire nedigidire Kuwange nsibe choweri Kanyimbele chakarire nedigidire Kuwange nsibe choweri Kuba nange bembikoze Kitero kwembadde No kuimba n'ennyimba Mwebale kumpagira bantu bange
www.mp3ugandanmusic.com